La 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 la. Whoa, 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 whoa. Sagara tukilala nja sina kitu mfugoni domana na sakachapa kwa nguvu sana tushivye mambeleni wakisema umechaka upaki mafuta umepauka uzoni achana na vikakora kazi kusema ya kwa wawaoni penzi letu shilingi chunga usijecheze atundunie moyo niweka vigingi wasije wakakuteka we mami penzi letu shilingi chunga usijecheze atundunie moyo niweka vigingi deli deli mulala kusinga gwe mukwano deli deli mulala deli deli mulala kusinga gwe mukwano deli deli mulala. Painkiller, you're my desire. I'll never retire till I die. Your love is fire, nobody can stop. You are my only one, oh my love. Penzi letu shilingi chunga usijecheze atunduni. Moyo niweka vigingi wasije wakakuteka we mami. Penzi letu shilingi chunga usijecheze atunduni. Moyo niweka vigingi deli, deli mulala kusinga gwe mukwano deli. Deli mulala deli, deli mulala kusinga gwe mukwano deli. Deli mulala kutakucha ni juani nazisanka kila hali tuje tule kivulini wema uwa ukiniacha tahabani kama wewe nisioni ukiniacha gizani tani uwa.